This is what I'm feeling right now. Wonder. It's another way you never see.
This is for me.
Bimisiki fuga hangu nguo senje zenu mvangu wanda Kamaze kwigabira town wigisiga yenu gufata Uganda Winyumizi byizo nikazi suka makashi zishaka gukinwa Echo zitwa tuzabikora bizaba babaza kuruburi kinwa Kamanze basomere mibiri muri iri soro maze mukenge Cyangwa ni mutabikinga muzashiduka twagashisha imberenge Burikana gashaka kwisuka ku ngoma katazinga ibyo nibikaze Neka bikoze bigakunda gashaka kwibona ringaho gakaze Ubu nigagwa koze uduhita ubusanga mu maga tuvirenze imyotsi Reka zimyotsi gusa bireke bamwe muri twa mayoga ni twasi Ubu ndi buniga bufite uduhita pusi yabugize ibisare Ama bitingo beba I love you wabwana speed buri mu birere Ubuhanzi bw'ubukobwa bambara ubusa ngo bushaka abafana Attention ni ma sisters muzatuvuna tubarenze imigina Baba MC birishaza na bibyabo ni bibi batoretse pusi Nicyo kimwe na bo badije badashaka gutera abana bo hasi Imana iza babazi icyo mwafashije abo bantu babegereye Icyo mwamajije iyo talanta uwiteka Imana yari yarabahaye N'agahene kagiye kurya agahera mu rugo kukimutiga Cyangwa gutenga ni 40 plus mwimereye nko Cyo ndebera ngubu bumanije bukora shows idafite gahunda Ngo nuko bufite umufungo bikarangira dukoreye ubusunda Si ngubwiye ibyo abo bayobozi bacu badafite love ya talent Ukimara kubapakira votsi bagera iriya bakifatira pose Abo twita bo legend bacu nibo bamwe badashaka ko dukora Ngo nuko badutanze mu muzika gusa talenta twanabayobora Promo turi kwiterera imiziki y'Abamerika Izuri imiziki y'abafumbira niyo mfite kuba uri gusunika Kubona stage ni hasi ubyigareye muri nindi ukuzi Nuwo wari uzi ko kuzi yageze iyo ngiyo abimena mitasi Soreya muri ba president ushaka kubimenya wabaza Cyangwa nanjye wabimbaza kuko nanjye shit banyeretse nawe Hari ba producer bakura na soreya sinzi uko weho wabyita Respect sound up pro imani bishatse tuzakora kwera Gusoza mu maniga yacu bimaze kuwamba ubu nigo muhigo Ni fast kumva umuniga yabonye akabebe mpaka mu rugo Wimbaza ugatuma nkubwira n'abafite ibigore bibaruta Ko nuko bifitemo kashi bibamena mama biyakuruta Bro reka si ibyo wifuza wabona n'abandi bagatuma utusa Ubu biye ubumera ubusigano menya si ibyo wifuza Respect Peter Buwazi challenge mushakuru na DJ Bar Nikidi n'abandi nkabo munkorera byinshi bituma ndya boom Kumva imiziki ivuga hose ngera numva ngo wanda RBT wanda Sawunda Wari ko dinzi Anyway Never say never
Trap one game.